You're with SBS Radio.
Nā whawhonga ina I luma o le komisi suesue I whaletupe le Banking Royal Commission in I le āmatanga o le vai aso nei. Nisi o mōli mau I whainga whaamalosi ma le āmi o tonua whaletupe I tangata mātutua ma vai vai. O le tina o Carolyn Flanagan e tā waso māna a fia I se kānesa. Na ia mōli mau I luma o le komisi e awala ilana loia. Nā toi toi lava a whāo a whaamalosi e le whaletupe o le Westpac Bank lona whale, ina ua ia sainia se pepa e whaamau wai lona whale po o le currenti, o se nono ngā tupe na whaia e a mata I se PC Nisi a sana tamateine. O se PC Nisi na le e manuia.
I signed anything like for a... In hindsight, I have to be honest about that.
Why?
If you can't help your children, who can you help?
O le tamaita I loia o Dana Beglari o le Legal Aid New South Wales, na fesoswa ni ia Carolyn Flanagan, maana ia faalia I le komisi suasue, e le ima faia e lo o matua ona sainia pepa o le whengainga ma le Westpac, e au noa ma se fesoswa ni.
She was able to sign her name, but she was able to do this when I indicated where she needed to sign, because she would say to me that she can't see the place where she's supposed to sign.
Ina ua sae le vaao le pisi nisi, na tauma fa ye le faletupe fa o le fale. Ina ua fesilingia e le loia o lo ofiso swani I le komisi Michael Hodge, le sui o le Westpac, I le vaenga o nonongā tupe Alistair Walsh, pēna yeise tu langa na masalumi ai. Lele e maala malama o le loo matua I ona tiu te tau ave I lalo le malienga po le currenti. Natali, le sui o le Westpac, na yei lava le masalonga.
Westpac was to call on the guarantee she would be rendered homeless.
Yes.
Ai na saunoa Alistair Welsh o le Westpac, I lalo a yei ngau malienga whapenei, e le tu ua ia le faletupe.
Is there a problem with Westpac accepting a guarantee from Ms. Flanagan?
Technically, there's not a problem.
Ua owa I le lima afe whamatalanga mai tangata lautele ua tu uina I luma o le Royal Commission I faletupe.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.